Yesu longeduto sawa sawa sema yudo Yesu longeduto sawa everything sawa ana ero Yesu timo madongo no Tinganya kamalo, tinganya kamalo, tinganya kamalo. Bok no we yangangang, bok no we yangangang. Sawa, sawa, sawa. Yote iwe sawa, yote iwe sawa. Ikiwa na yeye, ana ero Yesu, ana ero. Inganya kamalo, imano ojwanga, menoresa, aha, menoresa. Oh my lord, lord, oh, aha, aha, aha. Sana tingo Yesu malo, sana lando Yesu malo, sana wero mana Yesu, ene moera, aha. Anatini malo, anasungo Yesu, dalo duto mangima, dalo duto mangima, sema wero sawa, sema wero sawa, sema wero sawa, kaniki Yesu, dunge duto sawa, dunge duto sawa. Nyalo kata nyelo, nyalo kata chemo, nikiwa na Yesu.